chocolate, 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 chocolate. Bring the mic, bring the mic, bring the mic.
Ngikwazile bekhuluma ngami, betha ngilutho ngophelela kuphi. Ngikwazile bekhuluma ngami, betha ngilutho ngophelela kuphi.
Ngibazile bekhuluma ngami, bengenza inhlekisa bekhomsana ngami. Sophenduka inhlekisa nomndeni wami, bathi leka yasibulawa yindlala, bathi asinalutho emakubo kwinala. Kose liphenduleke losizo lami, ulenze injabulo nezinembezi zami. Bengihlale ngikhala imihla nemihla ngikhala, sibaningi ngatholi ngilala ngadlile, ey.